bine bya lava tulimu kusaga bogera balinga bafuna omusala tuli balimi balavu twongera kukera tebamanyi nsonga lwaki njagala gwe tebamanyi lwaki oyagala nze tebamanyi nti nze nawe twelonda chakwaita nze ndi shuwa Simani what to do. Why you get out of the things I do? Saga lava woolly thing and bum kutu. What a homo kono, situla, on the kemotifuba. And be wong and fuba. Wishida mojitoza. What a homo kono, situla, on the kemotifuba. Woolly is omotima, o kaka sentizemu kama gwea kua.
www.mp3ugandanmusic.com